United. Obla sebo kala mwagala ku lisonga tine club emanyibwanga eya Roma ne club ya Lille teka club ya Besiktas bonna betaga omusambye Arsenal Manchester United ne Napoli betaga omusambye amanyibwanga likanga in okumuja club ya banafe amanyibwanga aba PSG agene maso okubiranga abakubira ediba mukirizemba komye wano munyanda byemizanyo tugere mu program da bridge kujja kudingana ku munana paka mwendali mu kibanda kyebyemizanyo ze rutaya medji.
Chenda, Agatone Zemkaga, Usoga One, Fama, Omoyo Gwabusoga.
Ewe Sawa, Dilimeka.
E Sawa, Dilikumilabide Dokuncho.
Fuka, Yivesta Wu, Niyamutien Momo, Ngawe Sigamu Akapia, Akataika Wansu Wanusuluku, Oingiza Magoba, Ulinunaku, Osobola Nokwe Tolerayo, Akapia Ku, Unawana Wokendida, Nigawa Star, Chikuminkaga Naitanu Star, Musavu Hash, Ulondeku, Yivesta, Uwakozesa, MTN Momo A, Enkola Novu Kwakulisu, Bikobedidwa, MTN, Awalala. Tukomezekeka.
Soga One Radio. Tulungamizi kwa kitongole. HR Uganda Communications Commission.
Sanya radio bingo bingo. Kubu Soga One ugwe tosuwa no bingo.
Sanya radio bingo bingo. Kubu Soga One ugwe tosuwa no bingo.
Kana kazanyo. Tuliwa wanguzi. Mukana kazanyo. Mama ne tata fina tuzanye. Kana kazanyo.
All right, looks, Zana Radio Bingo. Opposite some kids are also one in Akazano, Zana, Zana Radio Bingo. Who's on the one who was having one in Kazano?
All right, them, Baba, Mama, Singa, Dada, because they sent to live in Don Kazana.
The one who loved the kind of was sent to Mama.
Muntu muwanguzi nibusoga 1 radio bingo nika star ibiri munana ndala star mukaga hash kumukutu ogwa Airtel na MTN kozesa enkume ibiri donka tamu piniyo onige okay busoga 1 radio bingo ewagirwa axela gaming technologies yalunga mizibwa Uganda Lotteries and Gaming Board.
Are you tired of missing out on your favorite shows and updates from Busoga One Radio? Get the Busoga One Go app now and stay connected 24/7. With the Busoga One Go app, you can listen and watch us live anywhere, anytime. Get the latest updates on news, entertainment, and more. Access exclusive content and behind-the-scenes footage. Download the Busoga One Go app now on the Google Play Store or visit our website at www.busogaonefm.com. You can also catch us live 24/7 on the Afro Mobile app, your TV channels app, and on social media. Follow us on Facebook at 90.6 FM Busoga One, on TikTok Busoga One Radio, on YouTube at Busoga One Radio. Busoga One Radio, Omoyo Gwa Busoga.
Sanya radio bingo bingo, Busoga One ugwe tosuwa no bingo.
Sanya radio bingo bingo, Busoga One ugwe tosuwa no bingo.
Mukana kazanyo, mama ne tata fina tuzanye. Kana kazanyo, tuiwa wanguzi. Mukana kazanyo, mama ne tata fina tuzanye.
All right, Zana Radio Bingo. Opposite some kids are also one in Akazano. Zana Radio Bingo.
All right,
them,
Baba, Mama, Singa, Dada,
cause they sent to live in Don Kazana. Do Angulo, Bukai, they were sent to Mama. Bulimuntu Mwanguzi, Nibusoga One, Radio Bingo. Nika Star, Ibidimunana, Star Mkaga, Hash, Kumukutu, Ogwa Airtel, MTN, Kozesa, Enkume, Bidi Donka, Tamu Piniyo, Onige, okay. Busoga One, Radio Bingo, Ewagirwa, Axela, Gaming Technologies, Yalunga Mizibwa, Uganda Lotteries and Gaming Board.
Omuzaire, tebereza, nguo wangu ile school fees. Owa mwako mulamba, sasula busasule school fees. Ngoko zesa momo, niga star. Chiku minkaga na itanu star. Chinana hash. Olonde ku school pay, sasula school fees. Wega ite kubana mkisa, aba wangu zibaife. Enko lanovu kwa kulizo, biko beredwa. MTN, awalala, titu komeze keka.
Kale munafe tukwaniriza mu program The Bridge olutindo webale kubanga jolio uliriza chenda ka omuze mukaga omoyo ogwa Busoga tugamba nate wasuzote munange akeddo kubanga nate bote wekomide radio enaku zo mwezi zino zuweze 18 izise ku mwezi guno gwo 8 omwaka 2025 tukubuza ko encha yoluna ko lwa lero twasuzotia yonajo sinziro kubanga botyo otuliriza etugamba tikano kekadde munange akatufa ko kubanga okera ulirize radio yo muri mutya mwenaba kedde mirimu jamwe yabakeddo kubana te munanga mugendo kakalabia tubabuza ko ti mwebale kubanga je muri muuliriza etukutegeeza anti kanoke kadde munange ako kubanga botyo we kumira ku mureretu ogwa kyenda ko muze mukaga omoyo ogwa Busoga etugama anti gwakeddo kubanga obako choyia kyekijjo kubanga munange ekikuwesanyo ate eryo rubelera eranga omulimu gwokologo gukole na manyi tokowa kubanga twaliwo walala ogenda kubanga jjo mulimu ogusinga ko gogolina eranga obango okyali no gogolina gukwate na manyi osobola okubanga jjemu nange ekigulira magale diba olunaku lwa baraza kutegeezeza nti ennaku z'omwezi zizino zuweze 18 eziyise ku mwezi ogwo 8 omwaka 2025 omwaka tugutambuza ne guno omwezi ogwo 8 gambo boolyawo gwandibanga gugenze mu njogera emu oba endala program The Bridge olutindo oduoli John Mbaji Rogers ne mwami Anyole Innocent honorable to be oweka goma tumaze okubanga munanga tutereera okwongera okutuusaako enteekateeka zonnanga bwe zigenda okubanga zitambula nenga twerabira timu programu yenyini eno ja kubanga nange wangula akasente mu nteekateeka eya Busoga One Radio Bingo n'olwekyo nyiga *281*#, gy'okoma okubanga bw'otyo ozannya, gy'okoma okubanga otangaaza emikisa gye gy'okwewangulira munange ku kasente enkya ey'olunaku olwaleero. Mwebale kubanga gye muli muwuliriza era mwebale kubanga munange mwekuumidde ku muleereetu, tukutegeeza nti programu yo The Bridge olutindo bw'etyo eba esumbudde okusobola okuba tukutuusaako bingi nnyo nnyini ddala ng'ebigenda okubanga bitambula. Kale we tujjidde ku mpewo nga emisango eje byokulonda mu kibiina ki National Resistance Movement mingi ejasobodde okubanga gisalwawo emirate ginaba kubanga givaayo era nga abamu batandiseddwa okubanga bajaganya so nga ate abalala banyize oluvannyuma lw'ebyo ebyavudde mu kusalawo okw'abakulu mu kakiiko ak'ebyokulonda akakiiko akatawuluza enkaayana z'ebyokulonda mu kibiina ki National Resistance Movement NRM aka the NRM Elections Tribunal era nga munange nga bwenyinza okutegeeza nti bingi ebyavuddeyo nga bwe tugenda okumenyeramenyera ebyatambudde wano mu Busoga era bangi bwe basazeewo okubanga bifaanana nga ntandikidde mu district ey'e Buyende agavaayo galaga nti ennaku 21 ze baba waddewo okubanga bateekateeka okulonda mu polling stations 56 era nga batandiseddwa okubanga bebe yabeya Musoga batera okuba nti bali mukwebe yabeya bali mukwetekeratekera okulonda okwebuyende okwekifo kyomba ka parliament omukyala oluvannyuma olw'okusazaamu polling stations 56 ku kifo kyomba ka parliament omukyala mbitundu bino ebyebuyende era nga saawa zino omukyala Namulondo Sala w'ekitambaala saako ne Mary Nakato bakuddamu envunula bibya n'abakyala abalala oboolyawo abaali mu kalulu kano akaaliwo gye buvuddeko era nga akakiiko akatawuluza enkaayana mu NRM kategeezezza nti ebuyende tebannafunawo omuwanguzi ku kifo kyomba ka parliament omukyala nga n'olwekyo balina okusooka okumaliriza polling stations ziri 56 olwo nno balyoke balangirire ani yawangula ekifo ekyo ekya Human MP ku kaadi ya NRM ebuyende era nga balina okukola kino mu nnaku 21 oluvannyuma lw'ensala eyafulumye ku lunaku olw'omukaaga amakulu nti abatwala ebyokulonda mu NRM ebuyende kano ke kadde ak'okulaba nga bateekateeka abalonzi muddemu okusimba mu mugongo ogw'abantu bamwe munange be mulowooza nti be basaanye okubanga bakwata kaadi era nga ebbugu mulizeemu mu bitundu by'ebuyende nga bwenyinza okutegeeza ebbugu mulizeemu era nga ly'amaanyi ku kifo ekya Human MP mu kitundu kino munange eky'ebuyende era nga tulindiridde okumanya ani agenda okubanga bw'atyo asitukira mu kalulu kano era nga polling station ezo 56 zinaba ziwedde ebuyende awo nno bajja kubanga mu butongole bwe batyo balangirira n'abawuuse akalulu ako naye ng'ekifo ky'omubaka owa Budyope West ekyo kyo Minisita Mire Babiri Babalanda yakitutte so nga ate ekifo ekya Budyope East balangiridde Engineer Hashim Moses Magogo yatutte ekitundu ekyo ekya Budyope East nga tugenzeeko ekamuli kamuli ngabe twakutegeza kadi bamalirizanga munange bajikwasiza mukamuli municipality Mastula na Matovu owekitambala eranga kadi yali ajiwangudde wabula Baruda Kayanga nalyoka ajulira ononga muwala waji Badiru Watongola ku nsonga egwa mukowero nolwekyo byagenze okugwanga kamuli municipality bwatyo Baruda Kayaga kadi yajitute atenga batugenda ko bitundu munanga mpuliriza ebyawali mu bitundu bye mayuge omuchala Luchia Isanga na Kadama balangiride mu butongole nti kadi ya NRM yajirina kadi ya NRM yajirina eranga Isanyu lyatandise okubanga libukana eri abantu be mu bitundu ebye mayuge mubunya South nakutegezeza anti kadi eno bajuwaji sale mpata atenga tugenzeko muyiganga katugenzeko muyiganga ngabo nyinzo okubanga munange nkumanyisa encha yorunaku olwalire yiganga byagenze okugwanga Kiguru South nayo bagenda kuddamu okulonda mu polling station ezalangiriddwa sizonna wabula bagenda kuddamu okulonda mu polling stations ezalangiriddwa mu Kiguru South akalulu ako kali kamaanyi ddala era nga akakiiko akatawuluza enkayana ezebyava mu kulonda mu kibiina ekyNRM mu kibiina ekyNRM akakiiko ako kamanyiddwa nga aka the NRM Elections Tribunal kategeezezza nti under regulation 444C of the NRM election regulation is the tribunal has powers to set aside an election and order a new election. Nti mukawairo namba na munya akatuntundu namba nya C mu mateeka agafuga akakiiko akakatawuluza ebyava mu kamyufu akakiiko kano oba kkooti eno ye NRM gye baddukira ekyaddondo eyina obuyinza okusazaamu okulonda n'erangirira okulonda okulala. Era ne bagamba nti the tribunal sets aside the election and the election of Mr. Kayemba Patrick and orders a new election in the following 14 polling stations. Nti akakiiko kano katawuluza enkayana mu kulonda kwa NRM kasazizaamu polling station 14 mukulonda n'okulangirira okwa Patrick Kayemba gava mukulia mu Kiguru South era ne kalangirira nti balina okuddamu okubanga bwe batyo bakuba akalulu era nga polling station ezasaziddwamu 14 mulimu Bunyiro Central, Bupala, Buwande, Buwenda, Lwerera, Nakalama Central, Busei Central, Buluza, Kiboyo, Nakirulwe, Busei B, Buolomera B, Bukoyo ne Nkaziweru. So abantu ba Kiguru South temuna bakubanga mufuna kadi be yala agenda okubakwatira bendera mulina okuddayo okulonda mu nsonga ya Kiguru South. Patrick Kayemba gava mukulia abalina okuddamu nange basalewo ku nsonga eno era nga bategeezezza nti okulonda okupya okusimba mugongo mu kamyufu k'ekibiina kya NRM mu Kiguru South mugenda kuddamu okubanga munange musimba layini era nga Ebunyiro Central, Bupala, Buwande, Buwenda, Lwerera, Nakalama Central, Busei Central, Buluza, Kiboyo, Nakirulwe, Busei B, Buolomera B, Bukoyo n'Enkaziweru mwe mugenda kuddamu okubanga munange mulondera ng'okusinziira kakiiko kano kategeezezza nti District Registrar owe NRM oba akulira okulonda mu NRM Yiganga omwami Kirunda Yazidi anoonyerezebweko n'ebitongole ebyateekebwawo ekibiina kya NRM ne Patrick Kayemba bamunoonyerezeeko nti baajingirira alizati oba ebyava mu kulonda kuno nga bajingirira kibaya declaration form. Ensonga zabadde ssatu abakulu mu NRM ze bawadde mu Kiguru South awo bagambye nti the respondent together with the district registrar Iganga district Mr. Kirunda Yazid be investigated by the relevant party organs for forgery of the final declaration of results form. Nti respondent ye Patrick Kayemba kubanga gubawa wabira ne district registrar oba akulire byokulonda mu NRM Kirunda Yazid banonyerezebweko n'ebitongole ebyateekebwawo ekibiina kya NRM. Of course that is police n'abalala bekikwatako ku lw'okujingirira declaration form mu kitundu ekyo Norecho wade bagenda kudamu okulonda ne okunonyereza kujja kubanga bwe kutyo kugenda maaso mu bitundu munange ebyakiguru South mu mbeera egwa mukobero. Kitegeeza ki nti abakiguru South munange akamyufu mugenda kubanga mutongole mukaddamu tebawadde wano nnaku ze balina kukaddamu n'endowooza nazo ze zimu ku ezo abiri mu olumu nga bwe bakoze buyende okusinziira akakiiko kano. Noolwekyo mugenda kuddamu okubanga mu butongole bwe mutyo mulonda abakiguru South. Ate nga tugenzeeko mu Kagoma North. Kagoma North omwogezi wa Kabondo ka NRM NRM caucus spokesperson Honorable Alex Kintu Brown Musayi Muto baze mu butongole ne balangirira nti kadi ye yagiwangula mu mazima na bwenkanya Mwami Javira ne banne bagume era nga Mwami Kintu Alex Brown Kintu Musayi Muto munanga awuliriza program The Bridge Olutindo gwe basobodde okubanga balangirira mu butongole okuba nti akwatidde ekibiina eky'NRM bendera mu kitundu ekyo era nga munnange ensonga bwe zitoweza asobodde okubanga zitambula mu kitundu ekya Kagoma North. Kitegeeza nti Alex Kintu Brown Musayi Muto agenda kutunka n'abaana abavudde mu bibiina ebirala ebyobufuzi omulimu Mwami Odwori John n'abalala bonna abaana abavudde mu bibiina awo kati Kadbeyara wa NRM eranga incumbent yaliyo ye Mwami Alex Banu Kintu Musayi Muto ngaka chiko munanga mpuliriza bwekasazeewo mu mbeera egwa mukowe eryo ngabo nyinzo okubanga bwe ntyo nkutegeeza kale no munange ensonga bwe zito bwe ziri mu kibiina ki National Resistance Movement ekalire eyo abakulu basazeewo nti mbako omukyalo w'ekaliro onono nga ye mukyala Brenda Namukuta yakwatidde ekibiina ki NRM bendera era nga ensonga bwe zatambudde njala kutegeeza nti byagenze okuggwa nga Namukuta bendera bw'ati agisigazza nti yawangula banne bonna ebaali mu kalulu era nga mujjukire bulungi nti okuwaaba kwalimu omukyala Babula Balibundi ate ng'ekifo ky'ebula muji bakakasizza omubaka aliyo ayitibwa Sanoni Bwire Nadeva era yakozeemu n'ekivulwawo ekitabadde kya mirembe oluvannyuma lwabo wagiziba Agroben abawangalira mu bitundu by'e Kasokwe. Jukira ati Agroben ava mu bitundu by'e Kasokwe okukubagana ku lunaku lwabadde lwa mukaaga n'abawagizi ababwire kakananga olwo ne pikipiki ze bayokyeza mu bitundu munanga mpuliriza mu bitundu ebyekasokwawo era nga poliisi bategeezezza nga bwegenda maaso n'okunoonyereza olunaku olw'eggulo Agroben naye yakoze kye bayita okwetooloola mu bitundu by'ebulamuji eyo oba oliawo okwagala okusaanyaawo amaanyi agabadde gakoleddwa ne Bwire Nadeva era naye poliisi yagulubye n'abamu ku bawagizi be nga bagezaako okuyitako mu bitundu eby'ebulamuji nga bwe nyinza okubanga nate bwe ntyo nkutegeeza kale ebyo byabiri mu kibiina ki National Resistance Movement wano mu Busoga nga bwe nyinza okubanga bwe ntyo munange nkumanyisa akaluluko kandibanga tusemberedde ate okumanya baani be tugenda okutunka nabo mu kamyufu be tugenda okutunka nabo mu bibiina ebyenjawulo abNRM bategedde bagenda okutunka nabo n'aba NUP bategedde bagenda okutunka nabo oboolyawo mu mbeera egwa mukobero naye nga basinga obungi abasinga obungi mu Busoga wano balangiridde nga bali kudda munange independent omulungi atuliriza ekalire eyo kitegeeza ati Minister Frederick Ngobi Gume yeye kakadi munange atagifunye kubanga jukira nti George Patrick Kasajja akakiiko kasalawo nti yaina kadi eye nawaiko ko babula mu Northwest mu mbeera eyo kale webale kubanga okyawuliriza kyenda ko omuze mukaaga omwoyo gwa Busoga zanya Busoga on Radio Bingo nyigasta 28 emu star mukaga hash nyiga pin code ye ya Airtel osobola okubanga munange bwotyo ogenda maaso n'okubanga otangaza emikisa gyo egy'okwewangulira kasente nate enkya y'olunaku olwaleero kaakati akakiiko akatwala ensonga z'ebyokulonda mu kibiina ki National Unity Platform NUP nako ne kalangirira nga bwe kongezzaayo okusunsula ababaka ba paalamenti mu NUP akakiiko k'ebyokulonda mu NUP nekaongerayo okusunsula abaka ba paalamenti mu NUP era nga wabaddewo obunkenke obadde mu kibiina ki National Resistance Movement NRM buli bongerayo okulonda olwongerayo okusunsula mu NUP naddala ku kaadi awo n'owulira nga munange abakulu abantu anira kadi mu NUP omuka bagufuwa nga baguza munda atenga bagufulumia munanga mpuliriza muganda uli awiki jetubademu ama uli egafurumiziddwa kachiko aka NUP aka sunsula obaka tuwale byokulonda kama nyiddwa nga Electoral Management Committee aka NUP munanga uliriza programu da bridge olutindo ensibuko yokumanya nekategeza anti oluvanyuma lakachiko kebyokulonda akegwanga Uganda akomulamuzi Simon Mujenyi byabakama okwongera yennaku ezo kusunsulirako abaka ba parliament okuva mwezi ogwomwenda jukira anti akachika kebyokulonda mugwanga Uganda akomulamuzi Justice Simon Mujenyi byabakama kayongera yo munange naku ezo kusunsula abaka ba parliament paka mwezi gwali gwa 10 ngenda kuzo mwezi 15 paka nga 10 na mukago gwe 10 kuba jyo kusunsulira obo kuwandisa bona abagala okuvuganya kuwa MP mukachika ako byo mulamuzi byabakama akegwanga Uganda kakati NUP nayo bwo tonerangirira muganda lino lituvamu nti nayo yayongeddeyo okusunsula abaka ba parliament eranga munange omulungi ampuliriza ku moyo gwa Busoga okusinzira ku mukyala ayitibwa Harriet Chemutai yategeezezza nabo bongeddeyo okusunsula abaka ba parliament okuva mu 15 ogw'omwenda paka nga 22 eddimu eryo bwe lyali lyalangirirwa kati nabo ne bagamba nti kakati okuva nga 15 ogw'omwenda paka nga 22 awo we bagenda okubanga basunsulira bonna abagala okwatira NUP bendera munanga mpuliriza okusinzira ku mawulire agava mu nsonda ezesigika wali Makerere Kavule mu division ye Kawempe mu Kampala ekitebe kya NUP wekisimbi amakanda oja kuwulira omutima gwongera okuba abo bonna abalwanira kadi ekibiina kya NUP munange ekiwandiiko kyenkutte wano ku meeza eya program The Bridge Olutindo kitegeezezza nti akakiiko kano akayitibwa Election Management Committee kagambye nti okusunsula abagala kadi ya NUP kujja kutandika ng'enaku z'omwezi munanga mpuliriza 15th September ogw'omwenda ogwe tugendamu paka nga 22 ogw'omwenda 2025 ulire bugumu eranga munange gwawulirizawo omwoyo gwa Busoga abakulu bano bategeezezza nti basitudde ennaku z'omwezi ezaali zasooka okulangirirwa nga 15 ogw'omunaana guno nga 15 ogw'omunaana okutuusa nga 2 ogw'omunaana ne bayongerayo munange gwe awuliriza jjukira nti abakulu baali balangiridde nti okusunsula kuno kubeewo baali balangiridde nti okusunsula okw'abakulu bano abaka ba parliament kujja kutandika nga munange 2 paka nga 27 awo naye kati bakwongeddeyo era nga ebugumu eriddamu okweyongera eri bonna abaagala okuvuganya oba okukwatira NUP bendera okusinziira ku Chemutai yategeezezza nti baagala okuwa obudde abagenda okusunsulwa ku bubaka bwa parliament nabo bennyini okufuna obudde okwetegekera kiyite vetting era nga NUP yatandika okusunsula abanagikwatira bendera ku mitendera gyonna okuva nga 28 July era nga batandikira ku local government oba mu government ez'ebitundu mu Kampala awo ne beeyongerayo era nga bamaliriza ne ba mayor omulungi ampuliriza bamaliriza ne bero C5 olunaku olweggulo era nga ba mayor okwetoloola ebitundu ebyenjawulo babasunsudde ku lunaku munango olw'omukaaga ate ku lunaku olw'essande eggulo ne basunsula abaagala obwero C5 mu bitundu ebyenjawulo era nga eddimu lino likyagenda maaso paka nga 22 ogw'omwenda bwe banaasembayo okusunsula abaagala obaka bwa paalamenti mu bitundu ebyenjawulo ebbugumu ne yeeyongera munange gwe yampuliriza ku mwoyo gwa Busoga eri bonna abaagala okukwatira ekibiina ki NUP bendera era nga mu Kampala awo omukyala Zahara Luyirika ne Shamimu Malende nga Shamimu Malende ye mbaka wa paalamenti aliyo basobodde okubatuuza babatuuzizza okusobola okumalawo munange emberebezi ebadde efumbekedde mu bawala bano bombiriri nga n'abawagizi baabwe bazze mu butongole we batyo Besi Kasika mu Kampala awo era nga olukiiko Olwatu ziduwa na avunanzi wa kunsonga zeni UP Mbuganda. Deputy President when UP Mbuganda ngonono yochiti wa Honorable Mwanga Chivumbi Muhammadi. Bakanyiza nti enkambi zombiriri. Olu enkambi ya Zahara Luirika. Awamu nenkambi ya Shamimu Malende. Tuwabao Adamu kubanga na tafuma mune. Era singa bana agenda maso n'okweru mba angaba chibadde. Kumitimbagano sakone Mukampala nga basinka nye kumikole ejenja ulo. Tuwali kuwananya akachika akeni upi akavunanzi wakunsonga zebi okulonda kakubasa zamu. Era ngembere eno eyoku oya oyo boli ya okusikomgua. Bakulu mu NUP mujituwale kone mbitundu ebirala. Okusikomgua kuli mu NUP mujinja Northern Division. Okusikomgua kuli mu NUP mujinja Northern Division. Eranga wakati wa mwami Muyonjo Hussein basuengere kuno kosa ne David Aga waru okusikomgua ne mu bitundu ebye Kagoma North honorable Odwori John gyali si yeka no mwami Samuel Akali Amawa mugendeko mu Njeru municipality owali Hassan Njaka ne Rukanga ne mbife byenja ule eri okusikomgua kwa manyi amunange gwe awuliriza katigamba nga mbitundu bya Kira municipality awo waluwo munamateka George Musisi no waberawo nabalala awo naona mnangi waluwo vawo mpitewo no lwecho okutereza nokuogeraganya nokusikomugwo kuli mu Kampala wakati wa Zahara Luirika speaker Kampala KCCA awamu ne Shamimu Malende kuleme komeyo kusansanira bitundu ebyenja wulo era bisoko bange ejja kubera yo vawo mpitewo munange gwe awuliriza omwoyo gwa busoga kale webale kubango cha awuliriza nyigasta 28 musta mukaga hash nino bukadde bwensimbi munange buli bubiri abana mukisa mugenda kwe wangulira ensimbi encha ya lero za nyango nyigasta 28 musta mukaga hash busoga on radio bingo munange weri okusobola okubanga munange tukuwa akasente encha ya lero wandibango ononya akasente ka school fees ononya sente za capital obo yagala munange kumaliriza land road ya kulio bubi wenyigire star 28 musta mukaga hash alikuwa mcheni oba Airtel teka mpini kodi ya Airtel nyigoke oja kulaba ntu welcome to busoga on radio bingo iranga joku mokubanga na tebo otio zanya joku banga na tebo otio omalirizo kubanga mnange wefu ilaka sente kano encha yorunaku orualero busoga on radio bingo nyigaka star 28 musta mukaga hash nyigoke alikuwa mcheni oba Airtel oja kubanga mnange botio omalirizange nsonga ojitege deburu unji nyo njini dala atenga kwa mnange yazali buanga olimu mbera etali nunji nga wazali omwana naye nga aine enkola gye bayita eyannakimu omumwa gunnakimu bagenda kumulongoosa batereza omumwa ogwo omwana okubanga afaana bulungi era nga bagenda kulongoosa n'abantu abakulu n'abaana era ng'okulongoosa gye bayita craft craft sajale kwa bwerere eri abakulu n'abato ku St. Francis Hospital buluba wali eri mbitundu byema yuge okuvanga na kuzo mwezi 5 okutusanga na kuzo mwezi 7 ogwo mwenda okuvanga 5 okutusanga 7 ogwo mwenda yazala omwana nga ino omumwago bayita omumwago nnakimu omumwago bayita gunnakimu oba craft muleto omwana munange bamulongose ku St. Francis Hospital buluba mayuga okuvanga 5 okutusanga 7 ogwo mwenda eranga enteka tekeno ya bwerere okusinzira ku management ya St. Francis Hospital buluba eranga bino biwagiddwa banaffe aba Smile Train International ebisinga okuba ku 0755 mukaga 303 34 075 mukaga 303 34 ne 0775 mukaga 2515 54 0775 mukaga 2515 54 omanye ebisingawo munange gwe awuliriza omwoyo gwa busoga atenga Jeka Potre Farm banaffe bano balungi ddala mbyo kulunda enkoko n'okuzirabirira n'okuzijjanjaba era nga bakutuuzaako ekijimusa ekimanyiddwa nga Jeka nacho chicken droppings fertilizer ekizijja ekijimusa ekirungi ekiyambye abantu okufuna amakungula amalungi eri abalima ebirimenga abalima kasoli ennyaanya abalima emboga ebijanjaalo n'ebirime ebirala byonna ekijimusa kino kipakingiddwa mu kilograms 25 n'ekipaki kye kya kira 50 ate nga tebakiseera kirwa nnyo mu nnimiro ate nga kikuwa amakungula amalungi n'olwekyo kyekwate osobole okubanga bw'otyo ofuna amakungula bakiyita Jeka nacho chicken droppings fertilizer chikolewa banafa abaje ka Potre Farm wali eliye bukwenge mu Kamuli Northern Division yokumpi ne Kamuli Girls Primary School mu kibuga eche Kamuli obajangu wano mu kibuga eche Jinja gowe byukwe kayunga buvuma nembitu nebenja bulujangu wano mu kibuga eche Jinja kuiganga road obuze banafa abaje ka oja kubanga boto manye bisinga okuba ku 0772 33 09 8 m 0772 33 09 8 m oba 0702 nsambu nkaga 8 ana ne 0752 33 09 8 m oja kubanga oyogera munange director Johnson Basangwa asobola kubanga akuyamba munsonga egwa mukowe eri kale muganda wange Ivan Chigerewe bale kubanga uliriza program The Bridge Olutindo era mwe bale kubanga munange mwe 10 de kumuleretu mumbera egwa mukowe iryo ndi kwatolora mukatono kati nkoma auto va ku moyo gwa busoga program The Bridge Olutindo tovao.
Tunonereze nsonga okuva yetandikira baka yebiwera wano mu program
kubusoga wano gwetusubwa no bingo.
Zana radio bingo, kubusoga wanu wetabengo mukazano.
Alright, baba mama singa dada, koze sentu mbibili donkazana.
Kuwangulo vukaire wesente mama.
Buli muntu muwanguzi, nibusoga one, radio bingo. Nika star, ibiri munana ndala, star mkaga hash. Kumukutu, ogwa Airtel, na MTN. Koze sa, enku mbibili donka. Tamu piniyo, onige okay. Busoga one, radio bingo. Ewagirwa, Akzala Gaming Technologies. Yalunga mizibwa, Uganda Lotteries and Gaming Board.
Omuzaire, tebereza, nguo wangu ile school fees. Owo mwako mulamba, sasula busasule school fees. Ngoko zesa momo, niga star. Chiku minka gana itan star. China na hash. Olonde ku school pay, sasula school fees. Wega ite kubana mkisa, aba wangu ziba ife. Enko lanovu kwa akulizo, bigoberedwa. MTN, awalala, tituko mezekeka.
Bazaire banange, omusoga ya lugiranti nguli mnamana, aidaru vainuma. Kale somesa omua, wedeme kutu kapuise bie idusa, ntinguli na somesa. Situ kina moti natezo gwechai, otualo umua. Janet and Mary's Primary School. Diabagola Nabalenzi, Denny Body, Kuogaita, Kindergarten. Abasomesa, Bakugu, Atenga Bafayo, Ineri Abana. Ebisalibisamu Samu, Chokanga Abana Bazira Kumwa Sirizi. Babayamba Babawa, Half Bursary, Birimanga Magebu Wenge, Okuli Ingliza Echitebe, Echa District ya Idinde Chiyaka. Ngerabu Tibali Wandisa, Okuma Nevis Singao, Bita Kunot Musambu Musambi Satu, Ndala Isatu Ibiri, Itanumunana Ina, Oba, Kunot Musambu Munana Itano, Chikumiana, Not Indala Not, Oba Kunot Musambi Itano, Mwenda itanu munana, ndala itanu ndala. Janet and Mary's Primary School. We learn for excellency.
Wasu zotyo mungi, echiro chaba lichitia.
Bulungi, onarafo makaba tula tulungi.
Baby doto.
Wesuli venga baby na mfaliso uguwa mutindo.
Atenga muangazi, mugungu, mubidi oguluma, kuumu na bulunji, chokele bachikui.
Rose Farm, NCA Birobi.
Aba jeka Potre Farm, aba gandi we kamuli, ebu kwenge ni mwa kamuli Girls Primary School. Bakulete ile chirunge chomo ni milo, echa jeka nacho organic fertilizer. Omulimi wa aduma, enana, kabeji, olima maido, obabi dandali. Wefunile chiji msachino, ante bachiku parkingira, mubuzitu obu sobo kire ilalo bulunji. Bainechila makumia tanu, nechila makumia bili neitanu. Tiwetaka kutaka kuchinji kuchikolo. Chagane kumaturi luga ifa agenda ulo. Wanumuchibu geche idinda, tuagani wa kuiganga road. Oba kufamu ya ifa ekamuli. Ebu kuenge, enyumu wa Kamuli Girls Primary School. Nimu abe mkono chirio, ekampala, eiganga, nebi tundubio na biona mi Uganda. Gutu osobo na nukukula oda, ngoku wa kunamba da ifa edama simu. Kuziro msambu zero ibili, nsambu, mkagana munana. Ana, oba kuziro msambu itanu ibili. Asatu na isatu, zero muenda, chinana na andala. Jeka nacho organic fertilizer.
Amauli lagasanusu kufamu MTN. Yogera, ero yogere, kubei dondolo. Gulabano yesingayo, okufamu agent wa MTN. Akuli okumpi, obandigabwa, star, ndala, not not star, imini ndala hash.
Okufure dachika chinane, no kuogere la kwa, MBZ tano.
No kuweleze uwa kabutano, ula ambilida, kunusulu kumilu wonka, ukumale sawa binaina, na ambilida. MTN awala tutule mesewa, enkola nobu kwa kulizo, oino bijira. MTN runga misiwa, naba Uganda Communications Commission.
Tunonereze nsonga, okufanye tandikira, baka yebi wera, wanomu program, olutindo, The Bridge.
Kale muna febale kubango chauliriza chenda kawumuze mukaga omoyo gwa Busoga aeda chikazi zino abiri mutanu zokazi zibula yo kuwele sawa egenda kubere emwe yo kumachira kusaye emwe yo kumacha oja kubanga na tebo otyo omanya ebisingawo maulire gafe ago kusawe emwe yo kumacha mnange gwa keredde ku moyo gwa Busoga mbala musiza ko yonaje musinzira okubanga muuliriza atene mbategeza nti zanya Busoga Radio Bingo nyiga star 28M star mukaga hash joko mokubana na tebu otyo ozanya joko mana teo kubana na tebu otyo wangula akasente mnange encha yorunaku olwaleero mwebale kubanga mboe mtio mwe kumide kumulere etu kutegeze zanti mchiguru south ao bategeze zanti baino okudamu kubanga balonda mpolling station izi kuminanya zari mwa akavuyo okusinzira ku NRM Tribunal obaka chiko akata uluza inkayana ezava mukamyufu akechibina echa NRM gabo nyinzo kubanga boyetyo mnange kutegeza ku nsonga eyo kati nonno kyonno kiraga nti abalonzi ate bayina okuddamu okweyola yola okusobola okubanga badda yate mu polling station basimbera in olonno obululu obunaba busaliddwawo obunaba buvudde mu polling station yezo Eza chiguru Southi, ekumi nenya wakati wa Patrick Kayemba gava mkulia na balala orono balangirire ani akwatira NRM kalulu amunange kakamyufu. Na yenge mbele eno yale seba anji kubataka wangali ya mchiguru Southi ngabanyo goze kubanga polling station ze kumi nenya mnange nyingi buli nkambi egamante wafe nkambi ya mume egamante wafe enkambi eyakayembe egambe ewaffe n'abalala abeesimbawo mu kitundu ekyo kaakati ebitundu nga Bunyiro Central, Bupala, Buwande, Buwenda, Lwerera, Nakalama Central, Busei Central, Buluza, Kiboyo, Nakirulwe, Busei B, Buwolomera B, Bukoyo ne Nkazuweru eyo gye bagenda okubanga mu butongole abaddamu okubanga bwe batyo basimba layini okusinzira ku byasaliddwawo n'akakiiko amunanga mpuliriza akatawuluza enkayana mu kibiina kino ekya NRM kitegeeza nti abakulu eruye eyo balina okubanga baddamu ate okukunga abantu baabwe beeteeketeeke ate mu butongole basobole okubanga bwe batyo baddayo balonde kino nno kyongera munange okubanga kitegeeza nti ebugum lina ato kudamu mnange okubukana mu bitundu bino ebyawali Kiguru South erange embera yemu eyo yejjo kubera mu bitundu ebyebuyende polling station za 5 mukaga balagide nayo bademba zironde ebuyende si district yo nawo la polling station izi 5 mu mukaga balagide ebuyende abayo bademu balonde mu polling station ize za 5 mukaga oboli yao okusala uo ani ya wangula mchitundu echo wakati wa sala na mulondo uwe chitambala awamu ne Mary Nakato Anet mchitundu echewi yende noro echo ze by election ezo mtundu tundu bili ze tulina wano mubusoga mumbereye chibina chi National Resistance Movement chisanye okubanga sawa eno chirwana okutandika okubanga kikakanya ku busungu obufumbekedde mu byalo mu balonzi awamu n'aba besimbyewo kubanga buli muntu oba oli awo yamegeddwa mu kamyufu alangirira nga bwagenda okujja kuba namunigina munange mu kalulu ka naddala abagenze ekyaddondo nga tebafunyeeyo bwe bagamba nti mazima nabwenkanya abasinga obungi balangiridde nti anze ndi kudda independent omwami Shabani okumu ekakiraawo mu lukiiko lwe yatuuzizza mu pulota wali eri mukakira town council naye yagambye nti nze ndi kudda independent kubanga ebyeyo Kampala birabika tebamanyi biri bulungi ku ground munange gwe ampuliriza ku nsonga egwa mu kkowe eryo kaakati akakiiko kategeezezza nti mu kigulu south awo abakulu balina okubanga babanoonyerezaako okuli omwami Kirunda bamuyita Kirunda Yazidi yakulemberamu ebyokulonda mu bitundu ebyawo Iganga mujukira omwami we baamukwata nakooko gye buvuddeko awo saako munange gwa mpuliriza n'omwami ayitibwa Kayemba gwe bagamba nti bano baajingirira declaration form ezaaviirako oba oli awo ebyava mu kulonda mu bitundu ebyeyiganga awo mu kigulu south okubanga si byebyo ebirowoozebwa okuba nti bye byandisaanye okuba ebyenkomeredde era nga abakulu bano newankubadde nga bagenda kuddamu okulonda naye ensonga eyo munange abakulu bwe batyo bwe balangiridde abakakiiko kali akabannaffe abannaffe bali aba NRM Electoral Elections Tribunal bwe batyo bategeezezza nti abakulu bano benyigira munange mu kukyangakyanga oba oli awo ebyali mu nsonga ebyokulonda n'olwekyo njala kunoonyaako mwami Patrick Kayemba gava mu kulya tubuulire ensonga eno yamusanzeewa era mu ETFTF okuddamu munange okubanga benyigira mu kalulu eruyi eyo nga bwenyinza okubanga munange nkutegeeza nti Iganga ensonga zaakuddamu okubanga zitokota buto mu kamyufu aka NRM Iganga ensonga zaakuddamu okubanga zitokota buto mu kamyufu ka NRM eruyi eyo ng'abakulu bwe baategeezezza okusinziira ku mawulire agava ekyaddondo munange gwe yeekuumidde ku mwoyo gwa Busoga nga bwe nyinza okubanga bwe ntyo nkutegeeza kale n'embeera bwetyo bweyimiridde mu disitulikiti eyeyiganga ne mu disitulikiti eyawali munange eyebuyende mu kitundu ekya Njeru Municipality bannaffe aba NRM baalangiridde mwami ayitibwa Kabuye Badru Mpoza nti yakutte ebbendera eyo era nga okuwaaba okw'abasiza n'abalala okwo kakakiiko bakkanyuza eri nga bwe nyinza okuba nga bwe ntyo nkumanyisa mu mbeera egwa mu kkowe eryo kale munange nga batunoonya ku Patrick Kayemba gava mu kulya webale okuba nga okyawuliriza Zannya Busoga Radio Bingo nyiga *281*#. Gy'okoma okubanga nate bw'otyo ozannya oba otangaaza ate emikisa gyo egy'okwewangulira akasente aka enkya ya leero nina obukadde bw'ensimbi bubiri nyiga sita nga bwe ndi kunyiga *281# nyiga *281# osobole okubanga bw'otyo wewangulira akasente nga bwe nyinza okubanga nkutegeeza nyiga *281#. Osemu oke olwo nno ojja kubanga funa akasente aka Kabusoga Radio Bingo bajja kugamba ti welcome to Radio Bingo please enter pin when prompted onyigooke awo nooteekemu pin code yo eya Airtel ojja kubanga bwoti ojjibwako siringisi 12 zokka osobole okubanga yewangulira akasente ako munange osobole okubanga bwotyo okafuna kale mu studios tumaze okuba tuterera butereevu okwongera okuweereza kale program the bridge olutindo kikole kati osobole okubanga wefunira tulina obukadde bw'ensimbi buli bubiri bwokka bw'ojja okubanga munange oba oli awo ositukiramu okyuse ku bulamu bwo
kale niga *281#tampini nambe ya Airtel oba MTN buterevu eda kujja maiso n'okubanga otangaaza emikisa egy'ofuna ku akasente *281#. Pini nambe ya Airtel oba MTN oyida kujja maiso n'okubanga otangaaza emikisa egy'ofuna ku akasente mu nteekateeka ya Busoga One Radio Bingo.
Kale mwami oje bwatyo watuukidde nga tuli ku nsonga y'okuddamu okulonda mu bumyufu obw'NRM bubiri mu disitulikiti y'Ebuyende balangiridde polling station 5-6 ku kifo ky'omubaka omukyala eranga wezina abazuwe dole bajjo kugatagata ebyalu wakati wowe kitambala na mulondo sala awamu nomchala itibwa Aneti Mary Nakato atenga ne mu Kigulu South Patrick Kayemba balagide polling stations 14 okuddamu okubanga na tembu tongo lebwezi tiyo baddamu okubanga balonda
ba ite buyende
polling stations 5 mukaga
ate wasenga
ewa
mire
babalanda yayise oyo kadi bajimwe
yawangula
okay bakomenti yawangula era wazira tabu Ila jire kumikutu ya kubanti uloi chisa cha katonda uanguzi wange babu boine
So Luachi baka ywa hile mbalonde
Mwalimu ya mivuyo mpulling station nizeze kuminenya Waka yemba Wachi togiri waka yemba kubanga Yomu kubano kuduwayo Ila bala gidi mamuno njileze kune Yazidi
Mamuno njileze kubati
Bibaba tabula tabula Diala form chitundu hecho Then yewiende nezo polling station za 5 mu mukaga zalimu kulunyu kulunyu.
Nzisubira ngakuda mukulonda kalulu.
Ake NRM.
Mpulira bwa president.
Kano ka NRM by election.
Anti nze mpulira bwa president yakaba ile. So sechi bila anti bayile mbalonde.
Akachiko kano kaina obuyinza okulagira mbutongole okubanga baddamu okulonda nokusazaamu. Ne balangiride ko butundu tundu obo tono tono obadde buviride ke mbeera okubanga batabuka
okay katulinda enze chemba yendi liyo balingira anti ono ya wangu ile nali wababa babamu wababa omvuyo kaluka president sebe singa bonji ate bayira mbayira mukona kona ekabaka bayire kafu wakanti muile mu wanoni wano
tugayite 12 yengeno
wababa waliwo obuzibu
kale ekibiina ki National Unity Platform kyongeza yo kusunsula Abana chikwatia bendera okuva ku 15 paka nga okuva ku 15 mwezi ogwomwenda ne bongera yo paka okuva nga 15 mwezi ogwomwenda paka nga 22 okuva eri bali balangiride nga baganti nabo basinzide ku nchuka chuka ezakolebwa Electoral Commission obaka chiko akebyo kulonda kegwanga Uganda bekayongera yo kuandisa abana avuganya kuwa president kubwa MP paka mwezi ogwe 10 nga 15 nenkera nga 16 October kati NUP akachiko ka Election Management Committee ne kagamba nayo kongeddeyo okutuusa nga 15 ogwomwenda paka nga 22 mekajjo kusunsulira abo abanavuganya kuwe mu pichi yambe abagala kadi NUP okweteekateeka obulungi nga bekamaliriza ensonga za local government era nga bafundikidde n'obwero C5 eggulo bameya babasunsula ku lunaku lwa mukaaga nawo alambi tunde byenjawulo gye babadde nga basunsula
bayongere yo ya chabale chita na chitwali wantu achogera ku chabalije okubanga bakola 1 NUP nga pate na kanti bali kwebala mpichi n'ekibiine kya NRM na basigairewo waulira ekibiine kya PFF bategeza nti ife olwigirwe gule paka kuona ku lwa nomination era bawulira nga George le tiba kuwaire kadi oli waidembe nibo ba NRM na basigairewo muide idanga boli Tuida kuna azatu kutereze. So NUP, bwebaba kuba Q, bakanti local government, ni president baje kwe wandisa BMP bayongera yo, no kuongera yo, tibenda kugaba mukisa. Gwanize kuja mchibi na chindi wa kwe simba ukubwa na mnigina. Yes.
No kende zobusungu, wadde butandise. Atu sembe lila kadi, wadde ongera yo, wadde wafumagana wagenda kende.
Ele busungu bugenda kubira yo, tibusobula butabao. Kwa buli ajja mu muzana so asubira kuwangula ekyo nekinda ula ku bantu abasigaire bonabona
kale omulungi atuliriza
akitegeere
embera bwetu bweri bu kibiina ki NUP ngabo tuyinzo
abantu bakambwe gwo busungu obulabye mu NUP mu NRM abantu bakambwe
oboyeneza hala zala gwo oboyeneru luirika Zala luirika ne marende
ne shamim
bamaze kujja mu kasenge na bakulu mu kibiina baga nti tujja kubagoba mu mwenaka samuladamu okwevuma kyu Kampala o kitokota
ne shamim na yalimba yabula nyo
abadde mulwadde
banje
abadde mulwadde yali na iro
de wachi
bamukuba
bamukuba ki
state yamukuba
yamukuba
yamukuba bamukuba tujukira shamima lenda gati bamugema bubi nyo baloya bali bagende masaka
bamukuba batia
baloya bali bagende masaka agamba bulwadde yo giya bujja
bamukuba ki
Hawa security baamu kuata. Shamimu malende.
Bako la bata?
Baamu niga. What? Yaru wala paka agakani.
Yeah. So kwa nige sita hivili muna nandala sita muka aga hash tampini nambe ya Airtelva MTN. Bote levo tangaze mikisa ejo kuangule sente. Yisi omano ya ino mukisa.
Malende.
Tawa na Stella Nyanzi. Yari ajafu kila government ya chizibu. Yaba no mukisa, Bobby ya muenda, yafu nachi. Ae nzendo, waza takuwa isabulu unji mukisa gwe. Kuba no mtu kuba tandifu gani zibu, yaba no joe yoba vile ku TV, baidaba hako lebitu ufu. Buendo waza. Ae bo baba, chisanda chidamba, okay, mwe baza, awoleleza, mpulidamba awoleleza, haba sibe. Ae, takuwa za isabu putu inteye. Elanzi nani waza, anti ajafu kakisa ndachirala aje. Eloze tili uliibwa mparliament.
Malende.
Eloze tili uliibwa mparliament. Songa kutola kustela Nyanzi yao. Nyanzi yale ajafu kila first family ya chizibu. Pako muka zibu ya jambuwa wangu se. Ya afuruma. Shamimu ya bangabi seo. Tienda kumogera kuino. Aye muna omuano ya beko isa mkisawa ila ajafu kakampala paka buwayenda.
Malende.
Hmm.
Kalina amani kusinzira ku biri mu Kampala era ye alumiriza nti waluwo abamwesibiridde okumulwanyisa mu mbeera egwa mu kkowe eryo
tewali akulwanyisa Rogers ebyo obulwezira akulwanyisa obulu balonzi nabasalawo
abona NUP egenda kukola etya omuliro ogutandisa okubumbujja muyo
nedda kati kankubulire Rogers omuntu w'amaani aba waki
w'amaani
abalo nzina bakolachi
abasalawo
kaso mtu atani kaba ikunu anisa abalo nzina basalawo Nsereko yafugao yasoka yaba we na rem ngai Kampala ya opposition Muhammad Nsereko yaida mwena rem bambinga yesimba ku independent yafuga Kampala paka mwene we yaswalanga alikwenda kuingiza Bobby Wine ndido ya mtwala wa Genome 7 Bobby Wine ne yamalawo Nsereko Nsereko tuchizula anti yalinga mukatemba kumbako la ni Genome 7 mpaka bo Yesu ala kuida kwa Bobby Wine kama tweli tusobologa igala waliwo na musogo wundi gwendi yogera kunga vile mbino yena yaje yakutwadiru ni Genome 7 ngaenda atwala Bobby Wine wani wa Genome 7 Nsereko wa aswalira amani go Nsereko yali wa mwana amani ya, na baba na baya vulire na kasero kana kebaza ila mu Kampala nga yavulira wa Nsereko, so mkaluwezira kuruani samani go, pate kuongera kwa ini wa ino kwa wamani. That's why waka 60%. Mbajola wabena wamani. Pate yonane wewe kumakadi osobolo kuita. Nga abantu wakwa agala. Na ye, Shami ya kola mwenso bi. Dobozi ya mparlamentari ya ulirwa.
Kale, HBina, People's Front for Freedom, PFF, chisimbi ya makanda, ekatonga, chivire yo chakoba, nti okusimba o presidenti wacho bana akikwatya bendera ku MP sorry kuba president echo bakivire ku kubanga omuntu waiwe go bali kulowoze ino Dr. Kanokiza Besigye aka aliko kakasibwa anti aja kuva mu ikomera nga ne nomination iduweire because bageziza ku okulwana okuwandisa okujayo Besigye mu komero boli yao bamuwandise aye kidemie ate misango je jamani ino nolwecho baroza kwa Eliasi Lukwago nga we banajja kwa president ayinza obutawangula then Kampala ya jambu mba comedian uliriza Ibrahim Ssemujju nga yagambe bwati nti we had to weigh the cost handing Kampala over to a comedian from NUP wasn't an option so Lukwago remains Lord Mayor and we step back from the presidential race for now eyogedde bino ye muogezi wa People's Front for Freedom PFF Ibrahim Ssemujju Nganda yani bagamba anti bali balowozeza anti Kanokiza Besigye bagenda kumuzza ku ballot ya 22 mukaga na ye Besigye decided not contest in 2026 Jeno Mugisha Muntu a leader of the Alliance for National Transformation anti was initially viewed as a possible option area wa PFF jukira anti babadde bakolo omukago ogujjukira bakolo omukago ogwogemerera walala mu 2026 ndoza ne kibina kyonka kyebaka okweto okukolera abalala ba PFF ne anti idukira ati bano bana bandandala bava mama mulalo FDC IBS jorwaga enti asigenda kwesimbawo mu 2026 baloza ku Grigory Mugisha muntu yena ndoza baweyinze bakuba anti awo natoja kutubisawo baja ku Elias Lukwago nti muno osobologe makadi babo nanga yena atenga Kampala ali kujja eri bali mwezo
mwezo comedian
ndi kudango kukotinga ngabo ya yogedde Ibrahim Simujunganda. We had to weigh the cost. Handing Kampala over to a comedian from Noop wasn't an option. So Lukwago remains Lord Mayor and will step back from the presidential race for now. Bagera nyiza. Wakati mbulumi. Na waga nti okwata Kampala okumukwa asakaza nyikirizo okuva mu Noop. Sikye kyali ekirowoozo kyabwe oba okusalawo okwabwe. Nolwekyo Elias Lukwago akyali Kampala Lord Mayor gwe bali kuleeta aba PFF jukira nti ono ye president w'ekiseera wa PFF ekatongaawo era ebyokwesimba kuba president yabivaako mundabe nyangu Lukwago yandibanga yeyaganye yakuba ti bananzi timuntu waleeyo kuntoola Kampala wange Museveni jia mugangula nja kuhira Kampala ajire zekasigaze Kampala wange jire akole mirimu
ntole mirio niye dasat plus bulimwezi
kutu wala kumuseveni kwezi wangule
atenga nda dasat nina mirio nda angasat bulimwezi
ugumoto koguba
dotmea titali mirio niye dasat plus
is the opposition fighting seven fighting for their own echibu zecho chiri mubana Uganda nga nize nchirese Elias Lukwago kandi ezo kuntu wala ku 7
inga wano wali wo munu wano wali wo munu
wano wali wo munu kuli kutokota wali gwe mtu wala kwa president mugende wa mugisha munu ti ana eta wera besije olwato ile omuika bona bakoma ti be Elias Lukwago sigala mu Kampala comedian yokuva mu Noop tujja kumuikiriza this sets a president into Noop ne PFF bayinza obutagemagana era n'omukago gwa anti gwe bakola
waliwo Dr. Kizza Besigye waliwo nga bakali musiba waliwo ajja kubaawo enkolagana waliwo akafuba wagati wa Mr. Bobi Wine Dr. Kizza Besigye olukiiko olwai memba lwati amawa Mr. Bobi that day naliyo Mr. Bobi lwali momuwala oyo Dorin mwaba mdokita Kizza Besigye Elias Lukwago Lewis Bobby na basigaireo mwaba wendogereza gani anti tuetaga Uganda echikulo tukaliga mabukulembeza tuetaga Uganda nga abantu kuba buti tulimubuwa ambe tukoze tutia aye chakola Bobby nti Dr. Kizza Besigye bamutakwe misango bakola ki bamusibaye naye limukulu wabonga aina kyali kuzimba ekyamaani
amakulu nti PFF emisinga Besigye
yeah ni Uganda emisinga Besigye TPFF ni Uganda emisinga Dr. Kizza Besigye
wabaire we ibugumu emabega kwawe eri okutola yo Besigye muyikomera era bagezeza ko mulamuzi Emmanuel Baguma yakuba nti anze nakuzembala ye fairo ya Venna Kawa siwe bamukwata okuva e Nairobi nokulwana Besigye yakuba nti Baguma ave musango gwange it seems wabaddewo emabeganga baagala aveyo obuliawo bajeye empapula zino zibali kujjayo jukira aba president kati baweze ba presidential hopefuls abaagala ba president baweze 10 kumpi nga 3 Besigye ebuguma eribaddewo libadde lieta PFF ebadde yagala obuliawo mukuru ya aveyo ajiyambeko
Uganda togamba PFF yoka buli aenda nchuka Besigye aina omutima mugumu
emyezi agenda munana ali mukomera
yes. Ni Uganda ebaire etagave yabende nchuka
walu akatuka no
era ni mwene nze bwenali wano kumpe onga nkolo bunke na kanti tisubira nti bajja mulekula
especially in political period
mukasera kano ketulimu
PFF however aruchiko lubaita internal monitoring committee bateka aruchiko lubaita internal monitoring committee ula PFF rusenge jensonga mchibina na ezili wabweru aruchiko nulukulemberwa Ibrahim Semujunganda ne Harold Kaija Dorin Nyanjula Maria Mulutale ne Peter Kakembo lwavudone lwe mulugunya ku mukago gwe bakola ne anti oluvanyumala anti ya mujisha muntu okulangiranga we mazo kuandikira aba Interpart Organization for Dialogue iPod bagende batuleyo okufuna ya kasente kale era ne FDC bwe yawandiise ngate bo ngaba PFF tebana bakusalawo ku nsonga eno ate nga tebabebuzaako kale munange embeera bwetyo bweri nezibwe bifumbekedde ekatonga
ekizibu kyenda nditse okweralikira okuba nga opposition kuno buli muntu ayina ebigendwa eti baliige magana kya bulabe kwa bwe mba muli teba mugolo ndala wabaawo okugemagana bwe kiba kikyuka mu kya bulabe ino ndi nze abantu bena singa asuubira kugemagana yali enkambi ya Dr. Kizza Besigye Robert Center mu Kyagulanyi tukoona kulwa ilo nga